degmada Buurxagga waxay ka mid tahay meelaha saameynta weyn ay ku yeesheen dagaalladii sokeeye ee uu dalku soo maray, iyadoona dadka halkaasi ku noolayay ay muddo ku jireen xaalado adag isla markaana ay ku yaraayeen horumarada oo ay ugu horreeyaan fursadaha ganacsiga, shaqo abuurka iyo adeegyada kale. Dhalinyarada iyo dadka kale ee ku nool degmada Buurxagga ayaa samaystay fursado shaqo abuur ah oo ay ka mid tahay wadista mootobajaajta si ay noloshooda uga maareeyaan, kuwaas oo ka shaqeeya gudaha magaalada iyo deegaanada kale ee hoos yimaada. Walow ay jiraan caqabado dhaqaale, haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta mootobajaajta ee ku nool magaalada Buurxagga ayaa ka warbixiyay qaabka ay shaqadan uga maareeyaan noloshooda iyo caqabadaha dhaqaale ee ay la kulmaan.
Wallaahi horta wadashaqeyntii oo may waaye eedaa faylata nidaamkuna shaqeeyana may waaye horta magaaladun dhexdee dad oo magaalada dhexdee ka shaqeeyo idad oo tuulooyinka rarado ee shalayna marka dadka oo magaalada dhexdee ka shaqeeyo may waaye haafadooyisa ama landhudhow masdoorara ka qaadeen xaafado kale gees kasta may waaye $1 oo meelinkeer, laakiin dada jar meelo dhudhow may waaye meeli sida camal hadda deegaanadu waa jamacad camal Elbashir Buureyle ilaa bisigeeda dadseedoo jara meel waa samal may waaye meelinkeer bisigeeda camal $25 Buureyle ama $20 Bashiir amal may waaye $15 Barari amal $20 warsaasi amal meenaan shaqeeya dad khaas ah oo binaanka bahowa jira, laakiin una may kamideena dadka oo magaalada gudaha leh meenaan ka shaqeysado halka $1 meenaan kaga raabado iyo kamideenano saasaan wada shaqeeya majaajaal kalama noo shalay.
Walaahi inder alsin ibar amalaweyn walaahi meelinka badan $1 $1 ibar $0.5 saas walaa ariru haa mid ha gagaan ku waran
taaladan buurax ka bilaare oo inkasto bajaajay ina laalarada bajaajay ina magaalada meel laga aadaa lankii $1 $0.5 $25 centi walaay bedeerna shal gaadaayna magaalada ogaantiyad siduu ya walaay oo magaalada maana isfur fur lahayi walaay kaleedo madaxdi oo nay waa adiga ay kan gabaanya haye maana ogaantiyad laada intaas si xar lahayi ee magan gabalan lagaado $1 leey ha meeke meegaado ha illaa magaali jeel barbanooda warwiinta war dawladda washadong war xiska buurjinay meel walba.